Sure.
Ululu. Abafana
benkosi.
Akusayiyo le ndoda abafethu. Sure. Is as a gas. Him too. Sure.
Hey.
Ilong le power khona. Abanye bathu luta, abanye bathu yachoma. Abanye bathu weak, abanye bathu yagcoba. Ngilentwane noma yini osisilana usogcoma. Sure. Ilong rapper wakhona abanye bathu luda abanye bathu yachoma abanye bathu weak abanye bathu yagcoba ngilentwane noma yini usisilana uzogcoma sure phila mina ngiphansi phila mina ngiphansi phila mina ngiphansi sure Gona ngiyavuma ngicaba hena ngeke ngenze lutho ngiphilisa kanzima hoke computer kuludo angishisa amakhekhe nje ngibaka nice mangu studio ngifuna bonke nje abakwazi ukubhala right bafaka umfutho the real makoyo fortune elinye umshayisha insimbi yakhona ipansule ngeke lishade isitshela ukuthi uJordan nobani angeke nimazi lenifuna nje ukusidlela imali yami angeke iphase jump is brief lift like iliphakeme enhlekini yasi ngiphakamise zamu west ubheke phasi roadman sama Buddha wethu wasekasi ngifuna niswe kahle ukuthi lene yasemlasi khona tu khona kalo manzi lasiphuma khona nina nishisi ngiyaphola usarentu sengokugcoba ngizela ngokufoja laba bami bazokhola ngama-substitutions yeah fed and sus of pop I give them power not isitolo sabantwana bathi umshayife empire noma nini udla abantwana I build this tower represent bafana baka then I bring the fire i-big nasty calabas Ilong rapper wakhona abanye bathu luda abanye bathu yachoma abanye bathu weak abanye bathu yagcoba ngilentwane noma yini usisilana uzogcoma sure phila mina ngiphansi phila mina ngiphansi phila mina ngiphansi
let's go Umalume ugunda impandla wena weak a peace cap a speed pass like summer qoka iskill in a vest mina ngishaya isiphandla ungangibiza ngwase west umngani wami fatela blind hayi singabangani bathula la semjobi abanye bathi ngishangana I get your girl pregnant hayi ngishingani hayi kabi ungangithathi kabi igama unhlanhla ngele singisi bathi ulucky usho kanjani sure sure Usho kanjani ngihlonga ndleba ngizangalanga ukuzodlala ngihlaba icherry yakho iscream ebayizwe eLondon ngisesengane ngine nkinga like god ngidume kabi like a party ngibuze who are you shayi gole like Cristiano ushayisu ase by two in the boot like a boy sa ufuni proof usho kanjani sure yo
ilong rapper wakhona abanye bathu luda abanye bathu yachoma Abanye bathu weak abanye bathu yagcoba ngilentwane noma yini usisilana uzogcoma sure Phila mina ngiphansi Phila mina ngiphansi Phila mina ngiphansi